ebisikita jindal fedde rewbe kafu odo alqadra na holita teddingul sarewul zuru sengandu ka dufu tawde gundusuko odontani ministry de bokke so kumni do hunchangul hore kabaru rewbe yu dental be do rewbe e doku hasindina
ene patto yaade set sedan sabli temdra fu chafan tati heba ma pama du ana holita yibe wadi bawde medde sabi sa jewi ministry en rewbe golli bele ministry nan kumni kabaje rewbe e sugabe wadi imadraji mawdi du sabi hannen to rebe ko heewi ana watte ene gorma am gollal mudun gaddo e tawede fu sa jefa handen atta kulleji heewde ana nyaki handen de goldiji gouvernement ko rebe haani watte ko e mudde hen mede tewtra lama fa hanne tinno fiadda biriji yala rewbe ben ana heba bame watte le gollal gouvernement fa heewa le nyalat warande sa du ana nato sabe rebe ndu heba dokkundira juude honene jien hebirte
fa hande wi mako rewbe to tama rasngaji ministry en bangal kabar gollirde kabar yite en jam e kay dun kabaru chella ta non kanko kuyate gundusi ko holti wiide kasindene rewbe na kewi leede do gedede fuf
men me rewbe darribe ko em en mede golla jamma ila sukan medle nangi leedi golleji won ko sabata am me walla worbe am me le galleji amen dun jafa sanne sabi meda hasngini e ballego tegal mudun jande fu me wadin taake le golleji amen mede tijji o ministre debbo chubado wona fi dabriji honan men me faabete le golleji amen sa sa e hanne fere kabaruji nyablaaji rewbe ko heewi ana tampile mudun mede tijji so wad imadraaji di torraaji ko heewi heba immoto do rewbe ben fe ministre humne kabaru diyan e kuran wala fu me wa halde hande le golleji makko so wala ni o fuddo gollal fa wonto hon me anta honen gollal makko yigirta mede tijji le nyalaade warade golleji mabbe den hollan ala haali le jindu
so kanko fatmata mayga horejo fedde rewbe wonde lulirde afib rewbe fa handina hitina sere bangal posungaji mawdidi den no dar horejo transition o darade darna mudun letidingul sarewul gol kedna fatmata mayga
sa yewi lettumode chapande jetti e jene ko wolli sur serano holliti wi worbe rewbe fu fotu li kabaru golleji lamu mal gaddu e tawede fu amma tan wi rewbe ko heewi baka mudi wattata ko lam on den metti famede sanne sa yi fanyol man hande rewbe yogabe hisaka on li kabaru ji lamu leedni ko rebo ko he hannen jikkumudum boni le lamu on mede tijji hannen hore lam hakkoni radio ana haani famtinedo do di kabaruji ko holliti jaati wi sariyaaji batal hakke rewbe nangirta sobe le leedni
non ko non dunde wuddu leedi ndi rewbe bañangara dar lam ko be teddinde ngid mabbe chapantati li temdere kedda na maryam gindo goto rewbe daribe to bañangara
amon avi le cote
min so lamda mi wi an dar rewbe ko han pamede le gouvernement ada ka fe le o gouvernement kesso sa mena rewbe mi wad imadraaji mi habbe ke giddi ko koyi yalla di kulleji ana accale leedi ni asimi goyta kay gouvernement mudun ana han darugam en mena rewbe jodde bañangara mena teutra gouvernement tinno bata tummode amen ne nodirta 050 sab net tummode tan wa faaba de mena roben ni leedi malnin
sa ke no vula rien que ça
mission wiide ngul do sarewul 052 na hokka rewbe ngadu chapantati temdere bangal posungaji muudi so nometebe so ngodontebe yo sarewul bamangul wattu lewru décembre 2015.